what then you voice see? Be Roxy
superstar, yeah, yeah.
Hello, mami. Mishinga nyeka na vingulia yami. Dalabalonga sawalize hanga apilanga. Wakuhona kusata angangwa savali langa. Yove, mami. Unashimbula oko haya missing you. See these flowers, ya kwile hapa njete. Shinota longo anakolo. Unashimbula oko haya missing you. Talami hako tuwa tumbile hamwe. Aha ina kuima yose hamwe. This is telling me that you washimbula oko haya missing you.
Mr. Captain Dibuyo Chipwet is the show.